Away. Away.
It's the kids, baby.
But this young woman's a same at the way. Away.
Oh, yeah. Oh, yeah, wait.
Mtoto ana kila kitu huyu mtoto
kama Kariakoo.
Mtoto ana kila kitu huyu mtoto
kama Kariakoo.
Mtoto ana kila kitu huyu mtoto
kama Kariakoo.
Mtoto ana kila kitu huyu mtoto
kama
Kariakoo. 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 Kama Kariakoo.
Kapsheni, wazo kuchumbani yendo kapteni. Ana complain, kinone vicheni. Anipa uwani paka sembleni.
Leta jidude cho, nika lale na cho. Bicho, nina mwese na cho. Bicho, nina nile na cho. Bicho, nina ndole jasho. Jidude cho, nika lale na cho.